Isithombe seshumi nesishiyagalombili. Umngane eminyango. ULuka ka 11 amavesi alesihlanu kuya ku 13. Indoda yaya kumngani wayo phakathi kwamabili yathi mngani, ngicela izinkwa ezintathu ngoba ngifakashelwe omunye umngani ovela kude. Manje anginako ukudla engingamnika kona. Umngani ongaphakathi wayeselele nezingane zakhe, akafunanga ukuvuka. Kodwa indoda engaphandle ayizange ibe namahloni, yaqhubeka yacela. Yaze le ndoda yavuka yamnika lokho akufunayo. UJesu wathi, cela uzophiwa, funa uzofumana, ngqongqozo uzovulelwa. Ngokuba loyo ocelayo uyakuphiwa, ofunayo uyafumana, ongqongqothayo uyakuvulelwa eminyango. UJesu waphinda wathi, akudingekile ukuthi sincenge uNkulunkulu. Ungubaba wethu omuhle, ufuna ukusinikeza umoya wakhe oyingcwele, futhi afeze zonke izidingo zethu. Konke okumele sikwenze ukumcela ngomkhuleko, ukusisiza ekulaleleni izwi lakhe, simthembe.